a deserted home, a house,
nyumba bila watu. Nyumba bila watu ukato, watu, nyumba bila mtu.
Bila mtu, bazuguro.
Ngakwi?
Ngakwi. Ngakwi.
A farm, a shamba?
Munta.
Povu?
Povu.
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 Povu nini?
Ni shamba, upovu.
Oh, this povu is a shamba which there's nothing there.
Ah, that's a deserted shamba.
Povu, povu manake, in Swahili is povu.
Yes.
Swahili is povu.
Ah, say it's the same in Swahili.
Yeah, povu. No, no, V-U. V-U,
povu. I was writing in a phonetic transcription, but no.
Povu.
A fire, moto.
Moto.
Moto. Moto.
Ega.
Ega. Ega.
Ndokaribu mama. She know also, she say ega.
Nasema moto, moto ni mto. Moto ni mto.
Mto bahari.
Mto kama hizi hizi za pale njia.
Mto kama ule wa Tarsa, wa Tana River.
Aiwa, aiwa namna.
Ule wa Kau.
The kind of beads, the kind of decoration made out of beads. Nikina.
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 Nikina. Nikina. Nikina.
Mpini. A handle.
Mpini wa jembe, si ndio?
A handle. Mpini.
Mpini wa jembe.
A handle.
Ile mpini hivi wa jembe.
Mpini jembe. Mpini jempeni.
A house post, the pole in a house sticking up. I don't know what that is in Swahili.
Nguzo.
Ngudo?
Nguzo. Nguzo minini.
Nguzo
minini. Minini?
Ya nyumba, nguzo ya nyumba.
Also in Swahili is nguzo.
A knife.
Kisu.
Kisu.
Halite.
Tena.
Halite.
Tena.
Halite.
A pot scraper.
Kibiko kwa.
Kukora. Ime.
Ima.
Ima.
Ima. Ima.
Nini?
Ile coffee. Coffee. Coffee.
Coffee.
Coffee. Hizi za. Za baharini hizi, si kama kijiko ile, za kikwetu.
Kwetu wa kofi? Kiswahili?
Ziko kofi na mnai, kama.
Page. Again, tena.
Mabate.
Tena.
Mabate.
A bowstring. Yeah, for hunting bow.
Shale.
Hasso.
Hasso. Hasso.
Kiswahili?
Hasso.
Kiswahili ni?
Kiswahili ni. Ni kigwe.
Ule uta, ule uzi wa uta?
Kigwe.
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 Kiswahili.
And it is a part of a bow, is it? It is the string for, Kigwe. Tena? Hasso?
Hasso. Hasso.
And the bow itself, the actual whole bow. Uta.
Uta.
Ala. Ala. Ala.
Tena?
Ala.
Tena?
Ala.
A club, rungu. Rungu.
Rungu.
Yeah, rungu. Mkuki, utoma,
Toma. Toma.
Tena?
Toma.
Toma ama toma.
Ukonjo.
Ndio, unitaje.
Toma.
Toma.
Point of the spear, ncha. Nkoma.
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 Ile nta ile nkuki, sio?
Ni mzivu, nkoma ukisiki.
Ni nini
ya? Mzivu.
Mzivu?
Eh. Mtu mzivu.
Nkoma.
Nkoma.
Toma.
Poison for sumu. Daa.
Daa. Daa. Daa.
The shaft of an arrow, part of an arrow, I don't know that in Swahili. The piece of the arrow, the wooden piece of the of an arrow that you shoot. What would that be? Can you explain that?
Toka shingo. Shingo.
Shingo.
Here's an arrow. Have we got an arrow? This is the.
It's a poison. That poison.
Sumu.
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 And what do we call the whole thing? What do we call?
Iyo kitu yote inaitwa kile kitu yote ile kile
hado.
Hado.
Hado ile chembe chake.
Chembe kwa Kiswahili ni chembe kile kidude. Kile kidude. Kilimi ama chembe nini?
Chembe.
Chembe. In Swahili ni.
Kama ndiye.
Na kabila yako?
And just
hiyo hiyo kitu tu kile kidude cha mbele tu peke yake.
Jina lake? Hado.
Hado.
And just this piece, the wooden piece, just not the whole thing, but just
the wood piece on there.
Yeah.
Ile kipande
kipande
kile kipande peke yake ni.
Waa. Kile kipande chake. Kile mti chake.
Inaitwaje?
Waa.
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 Aha. Kwai.
Ni lewano.
Kwai.
Kwai. Kwai. Kwai ni moja.
Kwai ni moja.
Kwai. Kwai. Ni moja. Ni wano.
Wano hivi.
Wano.
Swahili. Moja. Ndio.
Wano.
But what is kwai in Swahili?
Kwai. Kwai ni wano Kiswahili.
Wano nini?
Wano ni ile chembe tukweshao ile peke yake ile refu na mbawa ile.
Wano sijui.
Ile pampikao kama ile tumepiga pale ile mperemente pale.
Ule msimu wenyewe sio?
Ile wano enda ile ndo.
Mshale ule? Wano.
Ni wano Kiswahili.
Wano.
Wano?
Wano.
We'll look that up and see.